ekhaya ishakhaya inkosazane sibekele isibaya ewu lezo nkomo zobika icala ubaba ukhulumile khululeka ngekushona ilanga eyi wazomuhle mtshana nomuntu eyi ugesa ngani ngokubona eyi ngifunga ugogo into engamkhulu eyi inkomo zami nkulu indaba yeme umadula usethukuthanda ngisho kuwedala iphela kuwe sengibona umshado yeyi ubaba uthi sibokha umlando kulobola nezindla ngesikade uthando lwami unamanzi inkomo zami angikhaleli bayakhuluma dala ngibalaleli ngizwa wena nje angisaxakeki ngisho ubuthongo ubusuku angisalaleli
Ofuna ukudlala ngami, mina ngifuna indoda ezongithanda.